got the boy coming number one. Bye, Esa.
It's the kids, baby.
Oh. We don't really mind that they took a kesha. Any one can take in a shallow sequel shade. Huna. Ila tulojipata kwetu suna. Wejigembe unamkuna. Huku walona meno anatafuna. Mwenye kisu kikari kala nyama leo. Kidari kachwa na jimama leo. Watu kuna sherehe. Oya leo sherehe. Mpaka kesho tumeanza leo. Wasio toka wametoka leo. Wameifuata sherehe. Oya kwetu kuna shere. Uriwaza mapenzi tukawaza pesa. Ona yanavyo kutesa. Siye kwetu ni shere. Oya leo shere. We don't really mind that tukikesha. Riwake tekinyesha leo siku ya shere.